Negro, Abuba, Maya, It's your boy, Mr. Boa.
Abuba Maya.
Oh, mwana wa Bajira.
So mengi tumepitia
Sasa leo ni wakati
Leo ni wakati wakumaliza magombano Ni wakati wakukaa pamoja leo Ni wakati wakusame
Taifa nzima tusimame Taifa nzima tusimame Taifa nzima tusimame
Damu nyingi limwangika
Watoto wengi ni yatima
Askari wengi walemavu
Wamama wetu ni wajane
Somalia Sauti inalia Sudani goma Tunateseka
Taifa nzima tusimame Taifa nzima tusimame Taifa nzima tusimame
Taifa nzima tusimame
Simame,
Taifa nzima tusimame
Simame.